Brunaria. Husna. Once again. Yeah. Come on. Bring the beat in.
Și la final mi-ai spus sec adio. Atunci ce mai cauți pe pagina mea? De ce-ți trimiți amicii la mine? Lasă-mă să găsesc pe altcineva care să-mi dea iubire. Baby, dă-mi pace. Kiburi chako hujui nini mama ya kuthamini na upendo, hujui kuomba msamaha, lakini kesho inaweza. Nilikwambia sitaki na chigambe mirundi minji, but you kept on blaming me. Na nevyo kwekwa soli na winji na ira nonde kana sigala mbutiti. Beleni utakuwa umechelewa, unitafuta tena utakuwa nafasi, ndipo utawana thamani yangu.
You wanted to push me away. I walked away. Then what are you doing here again? Now that it's over, let me live. After all you've put me through, there's no way back.
There's no way back.
Baby, don't watch it.
Chino chumwe ya gala, dekambiri, nesunuwa.